Namaste.
Valentino Wave Line Music.
Back City Way. Kademo. Yo, Pandimba.
Kademo made this.
Mwana wa bulomu nyama. Industry de defa ika clean up. Bafika na bale chita mesa up. Komeda masobe da kulapu. Ifya ifita toka bepa mapu. Wase radi joy na pachi ntedele. Tapadi nifise kesha teti mpedele. Kemu mundi fama wa kila pazi. Nadikando kubanda bucha pazi. Ino test kile ya kufojawe. That's why wase baki pepe na chawe. We are making money but this game is falling. Falling. Test kile ya kufojai na kwa tani coding. Coding. Mara pa wase badi muma campaign in that still balling. Tuadishama fans kunia badi weka tuafu kama soling. Solina, eni unapopalu wana kulanda. That's why fintu kana sana kubanda. Kubanchinja, kubanchichinga. Nadimona kade wala wishinga. Wasafe wakadi so gete. Kula msheko mbono fion kwete. Show me what you got, the ururu imbo. Ndeande fika po kwa bule nembo. Ni fearless for utatutinawe. Umweso wali shika po mushirikawe. Kuba wino chalo chila delira. Awanchuta wakwata pa kupelira. Utuwa ichoko la kumbona chingwele. Apa mfikide kukutwala chingwele. Nga ya fika maka kampeni idelo alete chikwela mwe bantu wa makampeni ngapisha dionse nindeke wakwela fani nisemu na customer tawesho kuponta kuwa ikoma beta nalwa kwa na poverty than you could alwa no property ayo mafya nyela kukanwa mupepi uyo mwebe fya kuse gile dela kumono tulemena nebo shawa na luse sini maziba kukamba that's why inalisano kuba tundolo ya mwama lubu lifiko fifi beta nalwa kwa na ungolo.
Show me what you got.
Show me
what you got. Show me what you got.
Show me
what you got. Show me what you got.
Show me
what you got. Show me what you got.
Show me what you got.